amazwi okuphila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mhlakababa zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio. Lezi zifundo ke mhlakababa zigxile ezwini likaNkulunkulu. Ngakho bengicela ukuba uthathe iBhayibheli lakho, iphepha nepeni, ulalele lamaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu. Lona ke odlulisa lamaqiniso ezwi likaNkulunkulu ubaba umfundisi uErnest B. Mcambi, baba umfundisi.
Masifunde nawe mtaka baba izwi lenkosi lapha encwadini yokuqala yabaseKorinte isahluko esika 2. Sizofunda kusukela evesini ka 1 sime evesini ka 8. Incwadi yokuqala yabaseKorinte isahluko 2 kusukela evesini ka 1 sime evesini ka 8. Sithola amazwi athi, nami bazalwane ekufikeni kwami kini angifikanga ngobungcweti bokukhuluma nobokuhlakanipha. Ngimemezele kini ubufakazi bukaNkulunkulu ngokuba nganquma ukuthi angiyikwazi okunye phakathi kwenu kuphela uJesu Kristu lowo obethelwe esiphambanweni. Mina ngangikini ngobuthakathaka nangokwesaba nangokuthuthumela okukhulu. Nokukhuluma kwami nokushumayela kwami akubanga ngamazwi okuhlakanipha ahungayo, kepha kwaba ngesibonakaliso sikamoya nesamandla, ukuze ukukholwa kwenu kungemi ngokuhlakanipha kwabantu, kume ngamandla kaNkulunkulu. Kepha ukuhlakanipha sikukhuluma phakathi kwabapheleleyo, ukuhlakanipha kambe okungesikho okwalesi sikhathi nokwababusi balesi sikhathi ababhubhayo. Kodwa sikhuluma ukuhlakanipha kukaNkulunkulu emfihlakalweni efihliweyo uNkulunkulu akumisela ngaphambili kube inkazimulo yethu kusukela kwaphakade, okungenziwa okungaziwa namunye wababusi balesi sikhathi, ngokuba uma bebekwazi babengayikuyibethela esiphambanweni inkosi yenkazimulo. Sifunde incwadi yabaseKorinte yokuqala isahluko sesibili kusukela evesini ka 1 same evesini ka 8, kodwa isifundo sethu sithinta sonke lesahluko sika 2 encwadini yokuqala yabaseKorinte kulesahluko sesibili. Mtaka baba, kulesahluko sesibili sizwa uPawule ekhuluma amazwi amangalisayo. Yilapho ngifike ngimthande khona umphostoli uPawule, ngoba uyakhuluma aza aveze nalezo zinto ezinye mhlambe wena obungaba namahloni ukuzisho ngawe ukube kwakuwena owubhale le ncwadi yabaseKorinte kanye nezinye izincwadi uPawule azibhalile. Lapha-ke uyabakhumbuza abazalwane baseKorinte. Phela bengikutshelile esingenisweni ukuthi ibandla leli laseKorinte lasungulwa umphostoli uPawule. Wafika eKorinte umphostoli uPawule kungekho nomunye umuntu osindisiwe, ingaziwa nje indaba yensindiso. Wafika uPawule kuleli dolobha elalidumile. IKorinte yake yaziwa eminyakeni yangaphambili. Iyinhle iKorinte, kukhona izigaba ngezigaba zabantu, izinhlobo ngezinhlobo zabantu. Phela iKorinte idolobha elilaphaya ngasolwandle. Ngaleyo ndlela kwakukhona zonke izinhlobo nezigaba zabantu. Uyazi ukuthi emadolobheni anjalo kwesinye isikhathi kuba khona izinto eziningi ezinye ezivuna ibhizinisi, zize ngemkhumbi zivela ezindaweni ngezindawo. Futhi emadolobheni anjalo nobubi buyanda kakhulu. Kangangoba iKorinte le yayidumile ngezono, ayikho indawo eyayaziwa nje ukuthi iyindawo yezono njengeKorinte. Yayingcolile iKorinte, inamanyala ezakhona izono zidliwa emini futhi kungabi ndaba zalutho. Laphaya eKorinte kwakukhona nenkonzo yezithixo. Abantu bakhona bezimisele kabi ngaleyo nkonzo, bethi bakhonza ngendlela okuyena yona, bekhonza emathempelini ezithixo. Kula umathempeli kwakukhona izifebe zethempeli. Abantu abanikela ngemizimba yabo imihla namalanga kungaba indaba zalutho, bethi bayakhonza lo unkulunkulu wabo ngokwenza leyo nto enjalo. Lapha ya eKorinte kwakuyindawo embi ngazo zonke izindlela. Kodwa ke abanye babeya ngomqondo omuhle eKorinte ngoba bethi bafuna ukuba bachumise amabhizinisi abo nezinto ezinjalo, begijimisa umnotho. Kuleyo ndawo ke enjalo, unkulunkulu wabe kumthwalo kuPaul makaye khona ayoshumayela ivangeli. Lapha ke lesahluko sesibili, uPaul ukhuluma ngendlela afika ngayo lapho eKorinte. Kubhaliwe encwadini yezenzo zabapostoli isahluko sika 18. Mawufuna ukwazi ibandla laseKorinte lasunguleka kanjani. Uyabakhumbuza ke uPaul esebabhalela lencwadi eseEfesu. Uthi, nami bazalwane ekufikeni kwami kini, angifikanga ngobungcweti bokukhuluma nokuhlakanipha. Ngimemezele kini ubufakazi bukaNkulunkulu. Evesini ka-2 kuthi ngokuba nganquma ukuthi angiyikwazi okunye phakathi kwenu kuphela uJesu Kristu lowo obethelweyo. Verse 3 uthi mina ngangikini ngobuthakathaka nangokwesaba nangokuthuthumela okukhulu. Ubakhumbuza into abayaziyo uPawule laba abaseKorinte njengoba esebabhalela le ncwadi nje. Uthi ngafika kini nginokwesaba nokuthuthumela okukhulu. Yini le eyenza ukuthi uPawule asabe athuthumele kangaka uma efika eKorinte? Yinto eyayikade yenzeke lapho esuka khona eAthens. Lapha ya eAthene uPawule ufike khona washumayela, wasuka khona ukuza eKorinte. Ezindaweni eziningi uPawule lapho eshumayele khona, kwenzeke umsebenzi oyisimangaliso. Basindiswa abantu ngobuningi, kwabonakala amandla kaNkulunkulu ephilisa uNkulunkulu abantu abagulayo ngezandla zikaPawule. Kwakhishwa amadimoni ngegama likaJesu uNkulunkulu esebenzisa uPawule. Kodwa eAthens akuzange kwenzeke lezo zinto. Nomphumela wokushumayela kwakhe uPawule eAthens kwaba umphumela ongemnandi owamzwisa ubuhlungu uPawule. Kungakho ke nje ethi, ngathi uma ngifika lapho kunina eKorinte, ngafika ngithuthumela, ngafika nginokwesaba lapha kini eKorinte. Yini eyenza ukuthi uPawule abe kulesi simo esinjena na? Ukuthi washumayela laphaya eAthens, umphumela kwaba umphumela ongazange ngempela ngempela umdumise uNkulunkulu, kwaba umphumela ongazange ngempela umanelise uPawule. Wayeqala uPawule ukuthi ashumayele endaweni kusindiswe abantu abayingcosana ngale ndlela amandla kaNkulunkulu angabonakali ngendlela akade bonakala ngayo kwezinye izindawo. Yini eyabanga lokho? Phela kuba kuhle mntakababa umuntu uma kukhona into eyenzekile uzihlole ukuthi ngibe nokwahluleka nje ngoba bekwenze njani. UPawule wayihlola, wayibuka impilo yakhe. Into eyamlimaza uPawule eAthens ukuthi ungathi uma efika khona ehamba-hamba kule ndawo, wababona abantu bakule ndawo ukuthi abantu abayizihlakaniphi, kwakwidolobha lamaGriki leli, abantu abayizihlakaniphi abantu base-Athens. Wathi uma ebabheka elalela iy'nkulumo zabo, wezwa ukuthi iningi labo ama-philosophers, ngoba ngaleso sikhathi kwakukhona abantu ababenolwazi befundile ngezinto ezithile, bese behamba labo bantu bafundise ngolwazi lwabo, baqashe amahholo noma ama-stadium kanjalo, bese behamba befundisa ngalezo zinto. Abanye babo bafundise abantu bamangale bakhamise ukuzwa ukuhlakanipha komuntu ekhuluma ngalendlela ahlakaniphe ngayo. Wabuka ke uPawule wababona abantu base-Athens izihlakaniphi zakhona, ama-philosophers akhona, wabona nangendlela ekwenziwa ngayo izinto. Wayeseyashintsha indlela ayeshumayela ngayo ezindaweni ezinye ashumayele kuzona. Wayeseqala ke manje ukuthi ivangeli afuna ukulibeka ngendlela le yempucuko nangendlela yefilosofi ukuze lamkeleke kangcono kulabo bantu abahlakaniphileyo nezifundiswa zase-Athens. Ngokwenza kwakhe kanjalo, eshumayela ivangeli ngalendlela ashumayela ngayo angakaze ashumayele ngayo kwezinye izindawo, kunoma uNkulunkulu amsebenzise ukuphenduka abantu ngobuningi. Bavele bamhleka abantu baseAthens, uPaul. Kunoma baphenduke ezonweni, bambiza ngephoshoposho, ikhalakhala lomuntu okhuluma izinto ezingaphatheki. Mntakababa, baba ingcosana abazinikela enkosini mokuqhathanisa nezinye izindawo. Yamzisa ubuhlungu lento uPaul, yamhlupha lento uPaul enhlizweni. Ebona ukuthi ushumayele ivangeli kaNkulunkulu umphumela wangaba ngalendlela ekade elindele ngayo. Wasuka lapho eAthens, ibuhlungu inhliziyo yakhe. Wathi ngiyahamba ngiya eKorinte. Wathi mayifika la eKorinte, wafika esenqumile uPaul ukuthi umayifika la eKorinte akeze ukushumayela izwi likaNkulunkulu noma ngayiphi indlela ngaphandle kwendlela abizwe nguNkulunkulu ukuthi ashumayele ngayo. Mtaka baba, uNkulunkulu akasithembisanga ukuthi uzofakazela amazwi okuhlakanipha kwethu. Cha. Futhi uNkulunkulu akasithembisanga ukuthi uzofakazela i-experience yethu. Kodwa uNkulunkulu wathi hambani nishumale ivangeli ngiyofakazela izwi lami. Yabona uPaul ngesikhathi shumayela Athens. Wayengasashumayeli izwi kaNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu wade emphathise ngayo. Wayesesebenzisa ukuhlakanipha ngoba ebona abantu bakuleyo ndawo. UNkulunkulu ukhulumile lapha kwihubo lika 107 umbhalo wesihlabelelo. Ihubo 107 verse 20. Wathi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe. Wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Wabavusa emathuneni abo. Mntaka baba, ayikho enye into uNkulunkulu athe uzoyifakazela ngaphandle bafakazele izwi lakhe. Wena nami sibizelwe basingashumayeli ukuhlakanipha kwethu. Wena nami sibizelwe basingashumayeli iexperience yethu. Wena nami sibizelwe basishumayele sifundise ngezwi likaNkulunkulu. Ilona lodwa uNkulunkulu athe uzolikonfirma. Ilona lodwa uNkulunkulu athe uzolifakazela. Ngelishwa ke namhlanje kunoma sishumayele izwi likaNkulunkulu lapha ya ezinkonzweni, lapha emapulpit amaningi sekushunyayelwa ifilosofi. Kwesinye isikhathi kunoma kushunyayele izwi kaNkulunkulu sekushunyayelwa ipolitiki lapha ya emapulpit. Kunoma uzwe izwi kaNkulunkulu uzwe nje abantu ukuthi sebeshumayela uwangala lamazwi. Abanye kube sengathi babizelwe ukuba bazoba abantu abazokhuthaza abantu ngamazwi aphathelene nalokhu kuphila. Akuyona into uNkulunkulu athe uzoyifakazela leyo. uNkulunkulu uthe uzofakazela izwi lakhe. Kungakho nje uPaul egcizelela neTimothy wathi, Timothy, shumayela izwi isikhathi sivuma noma singavumi. Shumayela izwi, Timothy. Ngoba uNkulunkulu uthe uzofakazela izwi lakhe, hayi ukuhlakanipha kwethu, hayi amazwi ethu obuciko. Awu namhlanje mtaka baba, kwesinye isikhathi ukuthi uma ungena enkonzweni, uthi noma uyophuma enkonzweni uzwe ukuthi ngingene ngilambile, ngaphuma ngilambile. Ngenxa yani na? Ngoba okukhulunywa khona akuselona izwi likaNkulunkulu, sekwamazwi okuhlakanipha kwabantu. Mtaka baba, abantu bakaNkulunkulu balambile, badinga izwi likaNkulunkulu. Abadinge experience yakho, abadinge buciko bakho, badinga izwi likaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi namhlanje uyezwa enkonzweni laba abashumayelayo umuntu edisplaya ngobuciko bakhe. Yebo, wathi omunye ugogo, awu ngonile ngaphathi iBhayibheli ukuza enkonzweni. Ukube bengazile bengizophatha i-dictionary, hayi iBhayibheli. Ngoba lo mshumayeli owaye lapho eshumayela wayeginga nje amatemu esingisi, ekhuluma nje amatemu esingisi, ekhuluma nje amagama amakhulu angaka esingisi. Awubizelwanga lokho. Wena ubizela ukuthi letha izwi likaNkulunkulu ebantwini njengoba uNkulunkulu elikhulumile izwi lakhe. Ngoba ilona azolifakazela uNkulunkulu. Wafunda kanzima uPaul ngeexperience abhekane nayo eAthens. Nomphumela kwangaba umphumela onesibusiso ngendlela emanilisayo. Wayesanquma enhlizweni yakhe. Wanquma lamazwi awasho lapha evesini lika 2. Kusona isahluko sika 2 encwadini yokuqala baseKorinte. Uthini? Uthi ngokuba nganquma ukuthi angiyikwazi okunye phakathi kwenu kuphela uJesu Kristu lowo obethelweyo. Wanquma uPawuli ukuthi noma ngabe ufika kubantu abanjani, akasezimisele ukwazi lutho olunye ngaphandle kukaJesu Kristu, yena obethelweyo. Yena obethelweyo. Mtaka baba, wayazi uPawuli ukuthi ayikho into engasiza umuntu oyisoni. Ayikho into engasiza abantu emhlabeni baxhumane noNkulunkulu okudlula ukuba labo bantu batshelwe ngoJesu nomsebenzi wesiphambano. Batshelwe ngoJesu nomsebenzi owenzeka entabeni yaseGolgotha. Lapho yena uJesu kwaba yiwundlu likaNkulunkulu elahlatshwa ngenxa yezono zabantu. Mtaka baba, lo owayelenga esiphambanweni kwakuyindodana kaNkulunkulu owayengazange asenze isono, owayengazani nesono. Wayelenga lapho esiphambanweni ebetshelwe khona ukuze abe ngumhlatshelo ngenxa yezono zethu, ngoba ayikho enye indlela abantu abebengasindiswa ngayo ngaphandle kokuba uJesu asuke ezulwini eze emhlabeni azoba umhlatshelo ngenxa yezono zethu. Mtaka baba, kube yayikhona enye indlela abantu ababengasindiswa ngayo, uNkulunkulu wayosebenzisa leyo ndlela, hayi ukuthi anikele ngendodana yakhe ize iyobethelwa esiphambanweni. Ngaleso sikhathi elenga esiphambanweni uJesu wayethwele izono zomhlaba wonke, wayethwele nezono zakho ukuze wena ungabe usazithwalela izono zakho. Lo waya wayelenga esiphambanweni wayesenyanyeka naphambi kukaNkulunkulu ekuthwele izono zomhlaba. Kungakho uNkulunkulu wamflathela waze wakhala uJesu wathi, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na? Eloi, Eloi, lama sabakthani. Wayesindwa izono zakho ukuze wena ungabusaba zigqila sesono. Uthi ke uPawuli, ngafika lapha eKorinte nginqumile ukuthi ayikho enye into engizoyazi ngaphandle kukaJesu yena futhi ebethelwe. Mtaka baba, uJesu okuyena osindisa abantu yilo Jesu owabethelwa esiphambanweni wathwala izono zomhlaba wonke. Khomba phela omunye umuntu la emhlabeni kulaba kuthiwa bangabasindisi, mkhombe owabethelwa wathwala izono zabantu. Mtaka baba, ivangeli ke elishunyayelwe inceku kaNkulunkulu umphostoli Pawuli yilelo vangeli elingoJesu elithini? Uthi uma ekhuluma noTimothy encwadini ayibhalela uTimothy uthi, Timothy, khumbula uJesu Kristu obethelwe esiphambanweni wavuka kwabafileyo ngokwevangeli lami. Nanso ke insindiso lapho itholakala khona mtaka baba, itholakala ngoJesu owabethelwa esiphambanweni. Uthi leli vangeli ngilishumayelile kinina, ngishumayele ngoJesu hayi ngezinye izinto lapho eKorinte. Kungakho nje nasindiswa, ngoba nisindiswe ngokuzwa ivangeli elikhuluma ngoJesu ongumhlatshelo ngenxa yezono zethu. Lithi wangena kwaba kanye endaweni engcwelengcwele kungengagazi lezimbuzi kodwa ngegazi lakhe esizuzele ukukhululwa okuphakade. Malithi esizuzele ukukhululwa okuphakade lapho encwadini yamaHebheru sahluko sika 9 verse 5 lithi usizuzele an eternal redemption. Usizuzele an eternal redemption ngegazi lakhe. Bese kuthi esahlukweni sika 5 evesini ka 9 yona incwadi yamaHebheru abesethi esephelelisiwe uJesu waba yisisusa sokusindiswa okuphakade, eternal salvation, ukusindiswa okuphakade. Uyabona mtaka baba, leli ivangeli alishumayele uPawuli eKorinte washumayela ngevangeli eliphethe insindiso kaNkulunkulu, washumayela ngevangeli elikhuluma ngokuhlengwa komuntu oyisigqila sesono ukuze lowo muntu abe nokukhululwa emandleni esono. Kuthi leli vangeli engilishumayelile kunina, ngishumayele ivangeli hayi ngamazwi obuciko, bambisisa lokho, hayi ngamazwi obuciko. Eyi mtaka baba, lapha ezweni esiphila kulona kukhona amaciko abantu abakwazi ukukhuluma, athi uma ekhuluma uze uzwe nephimbo lakhe ukuthi engathi lo muntu iphimbo lakhe liyigolide uqobo. athi nje uma yayithunga iphrase nenkulumo yakhe ayithunge ubone ukuthi hey yaza isimangaliso lenkulumo kodwa athi seqedile ukukhuluma uzwe ukuthi sengathi kade kuwangala lwamazwi akukho nto efike yoshaya enhlizweni ngenxa yani bekubuciko babantu uyabona kule mihla esiphila kuyona kukhona abantu asebekufundile nokushumayela ivangeli angashumayela kome ukuthi khweqe kanti ukhuluma into engekho kuyena iciko lomuntu uyayazi lento abanye babo sike sibezwe noma befakaza kwesikhathi noma efakaza enkonzweni afakaza umuntu kome ukuthi khweqe kanti usuka esonweni uqobo lwaso ngaso thaneso sikhathi efakaza la kade esezonweni uyazi abantu mntakababa kwesinsikhathi mina ngiye ngithi kwesinsikhathi inja ingcono kunabanye abantu ngoba yabona inja uma idle amaqanda emzini womuntu noma khona lapho ekhaya uma kuvela umniniyo ayimjabuleli iyanyobozela ishuthe komsila phakathi kwemlenze yini ilahlwa unembeza kodwa namhlanje sinamaqili abantu umuntu kazi kahle ukuthi kade esesonweni akalungelene noNkulunkulu kulusuku lanamhlanje abe nesibindi sokuthi eze enkonzweni uyafika lapha enkonzweni afakaze asho amagama amakhulu angaka wo ngelishwa nathi sibusiseke kanti kufakaze idimoni qobo lwalo kungakho ebandleni kaJesu kudingekile kube khona iziphiwo zikamoya ngoba kuyosebenza iziphiwo zikamoya nalawo maqili anjalo azobambeka ngokusheshsha uthi kuPawule angifikanga kunina eKorinte ngamazwi obuciko kodwa ngafika kunina ngakhuluma ngamazwi ezakunina ngamandla kamoya ongcwele idemonstration yamandla kamoya ongcwele yayikhona ekukhulumeni kwami nani ningofakazi ukuthi uNkulunkulu wazidabula izinhliziyo zenu ngoba izwi likaNkulunkulu leza kini ngamandla kamoya ongcwele kwenze njani namhlanje ibandla likaJesu lingenayo nane impact emphakathini kwenze njani ibandla likaJesu namhlanje lingenayo nane influence emphakathini kungenxa ukuthi nokukhuluma kwalabo abathi bakhulumela uJesu sekwaba ukukhuluma okulula nje ngobuciko bokuhlakanipha kwethu omunye uzwe ukuthi ukhuluma iexperience yakheke la umoya ongcwele akekho kule ndawo omunye uzwe ukuthi ukhuluma into abuya nayo eBible school into yekhanda igcine khona lapho kodwa namhlanje uNkulunkulu udinga abantu abazonimemezela izwi lakhe lize ngamandla kamoya ongcwele ngoba yilapho ke abantu bezosindiswa khona uma siyoshumayela ngoJesu uJesu obethelwe esiphambanweni ngenxa yezono zabantu sitshele abantu ngoJesu owavuka kwabafileyo mntaka baba yilapho ngimthanda khona loJesu akagcina ngokufa wavuka kwabafileyo yilapho ke ivangeli liphelele khona yabona uma sihamba lapha emathuneni singcwaba abantu kwesinye isikhathi sidlula kwamanye amathuna uze ubone kubhaliwe ukuthi la kulele usibanibani owenza ukuthi nokuthi. Amanye awo amathuna mahle kangoba kuze kwabe nesithombe salowo muntu. Kwesinye isikhathi siqoshiwe etsheni isithombe salowo muntu. Bese bakhona umbhalo uthi la kulele usibanibani. Ingcwaba likaJesu ngeke uze uthole umbhalo onjalo othi la kulele usibanibani ngoba wafa uJesu wavuka mtaka baba. Wavuka ekunqobile ukufa esinqobile isono elinqobile nethuna enqobe ngisho sathana uqobo kwamthela ngehlazo obala uyeke lo Jesu uNkulunkulu akubiza ngaye ukuthi woza kuye usindiswe bavuma abanye eKorinte bazinikele enkosini basindiswa nathi kule mihla sivumile mtaka baba manje ke uNkulunkulu ubiza wena woza kulo uNkulunkulu uthole ukusindiswa ngaso isiphambano sika Jesu uyisigqila sokona awunamandla okuzikhulula uzamile ngezindlela eziningi usonte futhi ufakaza ukuthi usineminyaka uhamba isonto kodwa uyezwa enhlizweni ukuthi awukakhululeki emandleni esono namhlanje usuku lakho vuma uthi Nkosi Jesu ngiza kuwe nginje ngoba nginje
mlalelo othandekayo manje usungakwazi ukusitholela amanothi ahambisana nalolu hlelo sithinte kuleli kheli elilandelayo
Bekumnandisa indawonye kulolu hlelo lwesifundiso zeBhayibheli, amazwi okuphila. Esizitholela ngaba ka Transworld Radio nomfundisi uEB Mcambi. Uma ufisa ukusithinta, singakuthokozela ukuxhumana nawe kule nombolo ethi 078 014 7955. Noma usithumele umyalezo weSMS kwinombolo ethi 078 014 7955. Noma usithumele umyalezo weWhatsApp ku 078 014 7955. Futhi ungasibhalela kwi-email ethi info@kzn.org. Inkosi inibusise.
Mlaleli, ungaphinde ulalele lolu hlelo ngokuvakashela iwebsite ethi ttb.twr.org. Lapho kunohlelo lwezilimi, khetha isiZulu. Uzokwazi ukulalela uhlelo lwanamhlanje lwamazi okuphila, kanti futhi ungalalela nezinye izinhlelo ezingaphambi kwalolu, uphinde futhi ulalele noma iluphi oluthandayo ngesikhathi esivumelane nawe.